Ngalo kwa nana kwa kopane special champion ba reki spokes machane le special lemi ba ba otlala pine ba renki matsatsi go ya kwana Bitshwana ba bulwa ke letsatsi ba pele morubulu ba pele byalwa.